iyo dhigaha tirada musahmaani way kala sareeyaan samada tushaniyo ayaha ka sokeeyo dhigaha tirada musahmaani way kala sareeyaan atma sapan kan hablaha hablaha kaay urudi usidatiyo saradiyo waxa tahay atiyo calafka sugay usamraayay waligay atma sapan kan hablaha hablaha kaay urudi usidatiyo saradiyo waxa tahay atiyo calafka sugay usamraayay waligay sodowato ahlan kunuliyo deraha borami sogdeeriyo lalaxlay jimaale saatiir waxa baryaaya inaad sodowato ahlan kunuliyo deraha borami sogdeeriyo lalaxlay jimaale ushaway kasimanihiin madiyo wanaaguna way kala sareeyaan dadku sifaha guud raaya aragtida ushaway kasimanihiin madiyo wanaaguna way kala sareeyaan abna sabka ayniga aynigan kahay marna lama timido ruux waad sidata waana ugu saraysaaye dowjadan jalaaye adna sabka ayniga aynigan kahay marna lama timido ruux waad sidata waana ugu saraysaaye dowjadan jalaaye sodowato ahlan kunuliyo deraha borami sogdeeriyo lalaxlay jimaale saatiir waxa baryaaya inaad sodowato ahlan kunuliyo deraha borami sogdeeriyo lalaxlay jimaale